Bebe, si unajua na kupenda, ila moyo wangu mdogo, sije panda kabasikeli. Oh baby, penzi sije libemenda, ukanipa kisoko, wakaja kunikejeli. Wendo siti, masheri koko, utampipi, mapocho pocho,
pocho, pocho.
Kitandani kuchi, kocho kocho,
kocho kocho,
rana ziki, msoto msoto,
msoto msoto.
Hey, penzi tuchunge chunge singie shetani, wapiga soko vibunge wakabarazani. Wenye domo chuchunge Mungu awalani, fitina za watunge tukwa minjiani. Usiende
far away, far away. Wanaona donge
watazame, wanaona donge.